Thank you very much. I'm so happy.
Ngiyabonga kakhulu, ngijabula kakhulu ngokubuya egameni lenkosi.
Just a little horse to start with.
Ngithe kusha izwi kancane kokuqala kodwa inkosi ngivumela ukuba ngingene egiyeni lesibili emva kwesikhashana.
So I've been speaking much.
Lakho kade ngikhuluma kakhulu ngaleli viki emhlanganweni futhi kube nenqaba yimibuzo efanele ukuphendulwa. Bese ke siphuma endlini kushisa futhi ku anginawo umkhuhlane omubi futhi angibuzwanga neze ubungcono empilweni yami ngakho nje ngizizwa ngikahle kodwa umphimbo wami utheliswe ngokwedlulele futhi uzoba ngcono. Ngakho ngifuna ukunibonga nonke ngamunye ngakho konke lokho enikwenzile. Ngizame ukuthola lapho ngishayela ngenyuka emizuzini embalwa edlule uBhili nabanye babo ubengaphandle ezama ukuthola umndeni omncane obuwehlile futhi wephukelwa futhi awangakazi ukubuyela emuva. Uma bese khona indlini ngifisa abanye bengaphakamisa izandla zabo noma ukuthize bengifuna ukuthize kulokho uqobo lwami. Futhi ngakho umndeni omncane ongowase Michigan noma ndawo ndawo ophelelwe upetroli noma ukuthize noma yimali. Umanise khona lapha edolobheni umani babona emva komhlangano bedluliseni ngasendlini yami niyabo ngifuna ukuthize kulokho. Yilokho esikukhonela lapha ngokunikeza isandla esisizayo noma ubani esingamsiza. Ngakho manje inkosi uJesu isibusise umkhuleko wethu. Manje leli bekuyiviki elingejwayelekile futhi sibe nezinto ezingejwayelekile. Kodwa ngizothi angikazi ngisibone isikhathi umoya ongcwele osewake wahamba ngokukhululeka ekwedlula okwenzeke ngaleli viki enkonzweni bekuyisimangaliso ngokuphelele nje kimi. Futhi ngesikhathi sasebusuku uma ngingena mhlawumbe ngelokuqala ngqo ekuseni ngaphambi kokuba ngiyolala nje ngiyajabula ngemicabango yenkosi uJesu ngokuthi ibe yinhle kangaka kithi. Futhi manje noma yimuphi kini bantu ongowakhona lapha edolobheni noma abakhelene khona lapha ongakabi nalo ikhaya kwamanje ibandla lasekhaya wemukelekile lapha ukuba uze noma ngasiphi isikhathi futhi wenze leli kube yikhaya lakho.
Remember we don't have no membership.
Kubulana sinabulungu lapha nje ukuhlanganyela nabo bonke. Sinabo njengoba uHoward Kakle wayevamise ukuthi akukho umthetho kodwa uthando, akukho sivumokolo kodwa uKristu, akukho ncwadi kodwa iBhayibheli, futhi ngakho nemukelekile njalo kuleli tabenakele lincane. Ukuthi silindele uma inkosi ithanda masinge nje uma sesikwazi ukuba sakhe indlu yokukhonzela engcono indawo enkulu ngokuthe xaxa xaxa. Hayi enkulu kakhulu ngokuba sikholwa ukuthi uJesu uzofika masinyane futhi asifuni into elungisiswe kakhulu. Sifuna into nje lena isifuna ukuwela ngaphakathi iwenzile umsebenzi wayo futhi sibonga kakhulu ngayo. Angisoze ngakhohlwa khona lapho kumi khona leli pulpiti manje cishe eminyakeni engamashumi amabili nento eyedlula ngagoqa ichibini elidala ukhula lwamahhashi lwedlula ikhanda lami nenkosi yathi yakha indlu yakho yokukhonzela lapha. Esizeni esincane esasiyelwa kwabaka Ingram futhi sasithola ngamadola ayikhulu namashumi ayisithupha uma sasizosigcwalisa leli kwakuyichibi elinoayisi lapho zonke esasishishiliza khona. Mfowethu Jazz Spencer ufanele ukukhumbula lokhu kwakuyichibi phakathi lapha yena nodadewethu Spencer ngiqagele uyakukhumbula. Babevamise kwenyusa amathimu futhi bashayele bazungeze ngapha ukubalekela kungela echibini. Ngangisengumfanyana ngapha esikoleni i-Ingramville leli kwakuyichibi siphume lapha sishishilize ku-ayisi futhi sidlale ukukotela emthini nakho konke okunye echibini. Futhi Mike uyakhumbula lapho kwakuyichibi yebo umnumzane futhi Roy emuva lapho.
And now where the pond stood, we just got part of it left.
Futhi manje lapho kwakumi khona ichibi sinengxenye yalo nje esele lokho kusemuva kwalapha nje.
That's where we baptized.
Yilapho sibhabhathiza khona abantu emanzini kukho ukuthethelela kwesono sabo.
And now this, you know, when you bring questions.
Futhi manje le niyazi uma wehlisa umbuzo nalapho onokuthize ofuna ukukwethula futhi kuyinkinga ngoba nezethamelo ezixubile. bani bafundiswe ngendlela eyodwa noma enye kodwa uma ungachaza into ngisho nephambene nalokho akade befundiswa khona nobumnandi bomoya wabo bugeleza bubuye lokho ngukumesaba uNkulunkulu kimi angifuni ukunikeza gama elithize kodwa udokotela othize wangaphandle kwedolobha uhlangane nami nje egamelweni phakathi lapho udokotela wezokwelapha ngiyethemba futhi wathi iminyaka ubethe nje ukuhileleka kulokho wafunda incwadi eyabhalwayo mayelana nakho ephambene nalokho engangikufundisa kodwa wathi njengalokho kade ehlezi emhlanganweni futhi wabona amaqiniso ombhalo ebekwa kuxazululeke phakade isikhashana nesidlule ngithi bane endlini nabanye bantu abavela ngaphandle kwedolobha abavela e-Illinois futhi bekukhona cishe abefundisi abane abefundisi abathathu noma bane futhi wathi futhi Branham sifundise ukuphambene yonke impilo yethu kodwa siyawubamba umbono manje futhi siyabona ukuthi yini ngempela iqiniso besimangala ukuthi bekuyini niyabo futhi manje lokho niyabo yilokho manje esikuyikho nje mfowethu ungacabanga ukuthi lokho kululaza noma yiliphi ibandla noma yibaba abantu lokho kuphakamisa ibandla kuphela niyabo bese ke ndawonye sifanele sime ndawonye malabo ngenkathi uNkulunkulu ezichaza yena ePentecost ephula insika yomlilo yiba ngezincane izinsika zomlilo ezincanyana wase ehamba elenga phezu kwabantu nomoya ongcwele wehlela phezu kwabo uNkulunkulu azichaza yena phakathi kwethu kase zonke isikhathi umoya yedwa ezenezela yena kithi lokho kwanda kakhulu ngakuleyo nsika ngase zonke isikhathi izindawonye umako onke sekuyibandla likaNkulunkulu elikhulu elihlekiwe lidonswa libe ndawonye siyothatha uhambo sidabule isiphakaphaka nje kuyikho ngempela njenganoma yini ngigazi ngizame kwehlukanisa noma ngihlonyele ukungezwani phakathi kwabazalwane ngizame konke kusemandleni ami ukuba nje ngibe nomusa ngakho konke ngingakwenza ukuba ngiqonde futhi amanye amadoda uma amabandla xaxa umhlangano wami ngakho uma ahlukile linye nelinye kodwa ayangithanda futhi ayoyixaxa imihlangano yami futhi ngiyongena phakathi kwabantu babo impela ngeke ngasho nokukodwa umnumzana ohlempekile ngeke akwenza lokho kungasaphathwa umkristu impela ngeke bese kuthi ke uma kwenzeka ngiba nemihlangano yamathende engicabanga ukukwenza inkosi ithanda ngolunye usuku kodwa ke ngiyonga phambi kokuba ngifundise noma yini eyalezi zifundiso kuqala kuzoba izinkonzo zasekuseni nabeluze izinsuku eziningana bazise ukuthi yini engilungiselele uyifundise bese kuthi ke uma lo mfowethu engakuboni futhi engavumelani noma yimuphi umfowethu khona ke mabathathe ibandla labo bathi manje angifuni nizwe lokho sizoke sithi ukudeda kancane ngenkathi besafundisa lokho niyabo futhi banikwe ilungelo sifuna njalo kuba nokuzwana noNkulunkulu nabantwana bakhe nawo wonke umuntu ngakho manje nginombuzo okufanele ngiwuphendule kulobu busuku inkosi ithanda futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe ngizowuphendula lo mbuzo ngaphambili nje bengicabanga ukuthi benginomunye lapha kodwa bekuyiphupho elinikezwe ngomunye futhi efune ngikhulekele phezu kwalo futhi nginikeze incazelo kungukuthi inkosi ibe nomusa kakhulu kithi ukwenza lokho isikhathi esiningi kakhulu manje sifuna nazi ngaphambi kokuba siqale enkonzweni ukuthi nonke nimenya ngenhliziyo emhlophe ukuba nibuye kuyo yonke imihlangano ngaso zonke isikhathi esiba nawo owodwa futhi abavele lowezivini abavela ngaphandle kwedolobha abavele edolobheni nasemaphethelweni laba befundisa abahle mfowethu ovela eSelasberg abaculi lelo nenikazi noma belingubani licula khona lapha esikhashaneni esedlule nomfomncane nje siyanibonga kakhulu impela bengikhuluma nabanye abazalwane ngemuva lapho futhi angitholanga ngisho ithuba lokubona ukuthi bekungubani nokuthi bekuyini kodwa impela ngikuzwile futhi bekumnandi futhi ngempela ngiyawuthakasela lo mzamo manje sizo kungilahlekele lokhu izolo ebusuku indodana yami ikufake ephaketheni lami umuntu othize oyigugu ubekubhalile futhi manje kumbulani le mibuzo ayifanele ukwehluka ngezinye izikhathi mhlawumbe ngenkathi bebhala bezwakala sengathi behlukile kodwa inhliziyo eqotho izama ukuthola niyabo Ngilo ndlela esisondela ngayo njalo kukho umunye umuntu oqotho ngempela uzama ukuthola ukuthi yikuphi okuqinisile. Manje lapha ngesinye isikhathi esedlule ngangisezansi ekhaya nginomhlangano omkhuleko. Nomfowethu uJuna Jackson ngimzwile esikhashaneni esedlule noma bengicabanga ukuthi ngimzwile waye nami futhi wayeseqedile ukukhuluma futhi kwakukhona umfundisi wakwelinye ibandla futhi kwakungengaphezulu cishe ngisanda kwedlela kwiphansi wagxuma wabheka phezulu waseqala efuna ukuxophisana nami. Awu lapho kwenzeka ukuthi kube khona abayifundisi abadlanu lapho futhi bonke babezokhwela phezu kwayo indoda khona manjalo ngathi qhabo ningakwenzi lokho manje ya yangiphosela inselelo ngakho makube yiyo nami sikuxoxe. Awu yayisiqala sikhuluma lapho iBhayibheli likhuluma khona sithule lapho lithula khona njalo njalo futhi baya kude futhi nje emizuzweni embalwa ngangilokhu ngimaka phansi imibhalo eyayicaphuna ngokungesikho iyibeka ngokungesikho. Yathi kwakungekho kodwa abantu abayishumi nambili kuphela abake bemukela umoya ongcwele labo kwakungabapostoli futhi ukuphilisa kukaNkulunkulu kwanikwa labo abayishumi nambili kuphela njalo njalo. Ngakho niyabo yawugeja nje umaka ngamamayela esigidi. Ngakho emva cishe kwengxenye yehora ekhuluma ngambuza futhi wathi ngangingudeveli futhi ngakho-ke emva kokuba esiqedile ukukhuluma ngathi manje yinto yokuqala engifuna ukuyisho mfowethu. Ngiyakuthethelela ngalokho ngoba ubungakuqondile lokho ngiyazi ubungakuqondile ngokuba uma ungumfundisi nami ngingumfundisi sifanele sibe abazalwane nebo. Ngase ngithi-ke manje ukungaqondani omunye nomunye embhalweni kungenye into ehlukile. Ngakho-ke siqala kuthatha umbhalo lo mfundini walahleka kakhulu ngomzuzu wayengazi ukuthi uzoma kuphi noma enzenjani kwase-ke wabopheka ngi wayengazi ukuthi uzokwenzenjani futhi yena ngekathi ephuma endlini nokho ngalobo busuku wathi ngizosho into eyodwa futhi Branham unomoya kaKristu niyabo futhi kacabanga udevele emizuzwini embala edlule futhi manje umoya kaKristu yindlela kuphela ukuqhamukela ngayo yilokho kuphela uKristu wayengaqophisana. Manje indoda ngenxa yokuthi yenza lokho izinto ezesabekayo zenzeka kuyo yacishe impela yalahlekelwa umqondo wayo isesikhungweni noma ukuthize yaxuma yaphuma ngewindi futhi yacishe yazibulala impela. Futhi manje sibuya yiza kwabanye abangane abalungileyo bami ifuna nsuku zonke umbhaphathizo kamoya ongcwele ifuna ukukhuphukela endlini yami ukuba ibekwe izandla ukuba yemukele umoya ongcwele umshumayeli webandla lehlele likhulu niyabo. Ngakho ngobuqotho benhliziyo siphendula imibuzo ngakho konke sikwaziyo ukuthi kuphendulwa kanjani. Futhi manje ngizofunda lo mbuzo ubhalwe kahle mfowethu Branham ungakuchaze ukuthi kungani abantu ezenzweni zesibili isine bakhuluma ngezinye izilimi noma izilwimi ngisho phambi kokuba kuhlangane isixuku ezenzweni zesibili isithupha na? Lo ngumbuzo wokuqala yebo ngumuntu ofanayo ngiyethemba futhi yebo ngumuntu ofanayo. Awu manje uma uzoqaphela mfowethu dadewethu noma ngabe ubani owubhalayo azange usho lutho mayelana nabo behla isitezi esiphezulu besuka isitezi esiphezulu. Nezijameli zazingekho isitezi esiphezulu kodwa ngenkathi behlela emagcikeni lapho isixuku sasibuthene khona yingaleyo nkathi-ke ababezwa ngayo bekhuluma ngezilimi nebo. Yebo manje bungathi awu bakhuluma phezulu lapho futhi uma kwakuyinkulumo mpikiswano noma ukuqophisana ubuyoba nalo impela ilungelo lokuthi abakhulumanga baze behlela lapha ngoba kwathi kuzakwale lowo mdumo niyabo. Manje enye into lapha ihambisana nakho ngqo ungake uchaze ukuthi wazi kanjani uSimoni ukuthi umoya ongcwele wawuphiwe ezenzweni zesishiyagalombili ishumi lesishiyagalombili na lokho kuseSamaria. Akukhona into eyodwa wayengazi ukuthi babe nomoya ongcwele ngenxa yokukhuluma ngezilimi noma iBhayibheli alizange lisho ukuthi bakwenza babebone imiphumela nje akekho ngemukela umoya ongcwele kungekho lutho okwenzekayo kubo kunjalo. Kodwa akushoyo ukuthi bakhuluma ngezilimi lapho ngakho kufanele ukuthi kwakungenye into ayibona ngaphandle kokukhuluma ngezilimi ngoba akuzange kukuphathe ukuthi bakhuluma ngolimi. Futhi chaza ukuthi sazi kanjani ngabanye abantu ngosuku lwePentecoste abakhuluma isiGalile ingxenye enkulu kunazo zonke yabo babengabaseGalile futhi bonke. manje njengoba ngishilo kuloku kuza manje kukhona izinto ezimbili izigaba ezimbili manje ngizothatha uhlangothi abantu ababekhuluma khona ngezilimi abantu bengakhulumi ngezilimi kodwa ngezilwimi ngenkathi bephuma ekamelweni liphezulu futhi baqala ukudibana nabantu
but if you read the scripture listen close now
Kodwa uma uzofunda umbhalo lalelisisani manje bonke labo abakhulumayo abasiba baseGalile na yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na bonke labo ukhulumayo abasibo baseGalile na bangahle kubaba bekhuluma isiGalile kodwa babebezwa ngolunye ulwimi kungahle kubaba babekhuluma olunye ulwimi ulwimi lwakubo Ukunye kwakho wakungeke kube nandaba kusalokhu kungawenzi umqondo wamaphentekostali ube kahle nabo. Mbangela lalelane naku ukuthi kungani kungezikho ukusho into ethize ehlukile kodwa nje ukwenza iqiniso liqonde. Uma uqaphela wasukumelani pho uPetro futhi wakhuluma esixukwini sonke futhi bonke bamuza ngolwimi ayikhuluma ngalo. Ngoba izinkulungwane ezintathu zaphenduka zabajuda kuqina ayeqine ngiye enkolweni yawo njengoba engaba njalo kodwa kufanele ukuthi ayemile yaqonda wonke amazwi kaPetro shumayela kaprofeti njalo njalo ekhuphukele Pentecost ngokuba bamemeza kakhulu basebethi madoda abazalwane singeze njalo ukuze sisindiswe na uPetro wathi iphendukani lona lowo babathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwesono sini Manje ake ngisho lokhu nje nga yonke inhliziyo yami ukuze nibone engizama ukukufinyelelisa kini. Ngikholwa ngempela ukukhulumeni ngolimi, ngikholwa ukuthi kuyisiphiwo ebandleni. Ngiyakholwa ukuthi lukhona ulimi, ngike ngakhuluma ngezilimi izikhathi eziningi iqubo lwami. Ake nginike isibonelo esincane senzekayo engicabanga ukuthi iPentecoste yayinjalo ngizobekese ngiyinto enjengalena manje noma into ethi ayibe nje ngiseDallas eTex eHouston eTexas ngaphambi nje kokuba lezi isithombe sithathwe cishe ngolunyusuku Sasingaba nehole lomculo sasibambe izinkulungwane eziyisishiyagalombili abantu babengakwazi kungena ngakho sawelele ethabenakele lika Raymond Ritchie ngiyayikhohlwa nje lalingelikhulukazi ethabenakele likhulu futhi saligcwalisa lelo lagcwala futhi ngangishumayela futhi ngikhulekela abagulayo lapha manje ke besabakhipha ngangiya ngale futhi ngishumayele futhi ngibakhulekele ngapha kuyelika Richmond Ritchie phesheya kumfula kasukuthi ke ngenkathi sesilapho silungiselele ukubuyele hholo lomculo nga uHoward wayesanda kungitetela ngihambe ngigcine lapho engingagcina khona futhi wangithinta ehlombe wangimbambatha hlangothini uma liqaphelile kamelweni uma kukhona ugcobo bayongimbambatha kanje lokho kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uyeke ungabe usasho lutho woza noHoward wayevamsile ngangima lapho yevele nje abambe izandla sami angiphose ehlombe lakhe bese phuma ihamba yabo isizathu wayazi nje ukuthi ngase nginokwenele awu ngaqala kusuka emsamo ngenkathi engimbambatha ngathi kulungile mfowethu ngaqala ukusuka emsamo nentombazane intombazane encane yayihleli imi lapha ekhala encane intombazane engumexico ibukeka cishe ibe leshumi nambili ineminyaka eyishumi nane budala iseyinje tshane nje futhi ngayibuka ngase ngithi yini indaba sithandwa na ngathi iyakhala Howard ngoba wathi uzube nokwanele unelinge iqembu lapha yalilindile ngase ngithi iyenyusele lapha futhi ngase ngeluleka ngiqhweba kanjalo yase ikhuphukele msamo ngikhona ukuthi umfowethu Wood nabo wayekhona manje babesemhlanganweni angazi noma ngaleso sikhathi noma cha futhi Wood kuphi kulobo busuku na ngabe wakunjalo na yebo wawukhona Ngazengithi yenyusele lapha emsamo. Awu ngathi buka sithandwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukungitshela ukuthi yini inkathazo yakho na futhi yayilophi igobise ikhanda layo elincane. Awu ngacabanga ingahle ukuba iyisithulo futhi iyisimungulo lakho ngabuka futhi ngabona ukuthi kwakungukukhuluma futhi ngathi oh ayikwazi ukukhuluma isingisi yayingakwazi ukukhuluma nelilodi igama lesingisi ngakho yayinge yase Mexico. ngakho bathi akuze umhumushe ngase ngithi ngiyakhola sithanda ukuthi inkosi uJesu ingangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na awu yakhuluma yabuyisela kumhumushe yathi yebo ikukholiwe ngase ngithi awukwazi ukukhuluma isingesi inhlobo nje nomhumushe washo kuyo yathi cha bo yayingakaze iyazi magama isingesi yayingeyase Mexico futhi ngakho ngingathi ngiwase uqala ke umbono futhi ngaki abawuhumusha umbono niyabonga ngoba ukhuluma njalo bawuhumusha neze umbono ngakho uzowuphele wonke bese ngebe yabatshela ukuthi kwenzekeni ngakho wathi sengiqale ukukhuluma ngabona umbono ngathi ngibona intombazanyana ethi ayibe neminyaka eyisithupha ubudala iqoke ingubo egqokwa yizikoshi nemicu yezinwele zehle zayoshaphaza emhlane wayo nezihibe zeriponi kuyo Ihlezi ngaseziko eliyifeshini endala. Kukhona iketela elibanzi futhi idlela kulo umbila obomvu. Idla umbila kakhulu ngangokuthi size igula ngamandla. Iyawa nonina uyibeka empeteni futhi inesithithwane futhi lokho kwenzeka kuye. Niyabo? Ngathi ibune sithithwane selokhu kwasukela lapho. Futhi ngokushesha ngaphambi kokuba noma ubani yasho utho yambheka phezulu umhumushi yathi ngolimi lwakubo. Bengicabanga ukuthi akasikhulumi iSpanish. Nomhumushi wathi, ukhulume isiPenishi na? Ngathi, qhabo mnumzane ngikhulume isiNgisi. Wathi, awuthe, ukhulume isiPenishi? Awubamba ngathi, mizani iziqophi kwakukhona ezikulu, izigejane zeziqophi mhlawumbe zingamashumi amathathu ziqopha ngalezo zinsuku. Futhi Roy Robinson wawungekho lapho na? Yebo, futhi Roy Robinson nodadewethu Robinson nabo wayekhona. Ngokungathi imizani iziqophi sihlehliseni futhi ngempela kwakuyisiNgisi. Kodwa niyabonga sekuthi ke lapho ngiqala inqobo nje uma umbono wawusaqhubeka ngangikhuluma isiNgisi kodwa yona yayizwa ngesiPenishi. Yini bo ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? Niyabonga futhi kodwa ngathi nje ngikaqala ukukhuluma qobo lwami ayabe ke isayize into engangiyisho kodwa ngikathi ukuphefumulela kusaqhubeka. Manje qondanisa lokho nePentecost kanye nje niyabo mngane uNkulunkulu ungumehluleli wami umoya ongcwele wakwenza lokho manje asiqondanise lokho nasemuva ePentecost okwencazelo yethu umoya ongcwele ubungeke wenze noma yini nje nje ukuba kuthiwe nje wayenza kufanele kube nembangela lesizathu niyabo manje ngosuku yini pho kuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na bonke labo abakhulumayo abasibo abasegalile na Bazi kanjani ukuthi babengabasegalile uma babengakhulumi isigalile na? Bonke babegqoka ngokufanayo. Bazi kanjani ukuthi babengabasegalile na? Bonke labo okhulumayo abasibo abasegalile na? Futhi yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? Kwase kusukuma enye indoda yasegalile uPetro futhi uqala kushumela kubo. Ujikandela thize kuleso sixuku sabantu imiphefumulo eyizinkulungwane ezintathu yamqonda futhi yafika futhi waphenduka futhi banikela izimpilo zabo kuKristu. Manje lelelani, ake nginithathele umunye futhi umbhalo ngiyacela asiye ngalo kuPawulu ongcwele omkhulu futhi sizobeke sesifunda isahluko seshumi nambili sabaseKorinte bokuqala. Bese ke sehlela sahlukweni seshumi nantathu sabaseKorinte bokuqala ngikathi uPawulu ekhuluma ngokuthi uma izindlebe zizothi ekhaleni angikudingi njalo njalo amalunga omzimba. Bese kuba sesahlukweni seshumi nantathu, lalelani ukuthi wathini manje. Ngoke siyazi ukuthi kukhona izinhlobo ezimbili zezilimi ezishiwe eBhayibhelini. Olunye lwazo ulwimi lolo ulwimi olukhulunywa yizigodi ngezigodi zomhlaba. Manje olunye ulimi olungaziwa. Manje abaningi babantu bakithi abayigugu kakhulu ngilitshelile ukuthi ngiyiPentecost. Manje abaningi babantu bakithi bayakukholwa lokho ukuthi uma bemukela umoya ongcwele bavele basukume nje bese bekhuluma ngolimi olungaziwa lokho kuphambene impela nomphalo. Kodwa abantu bakwazi bakushoyo kodwa kusukela ePentecost wonke umuntu wayekwazi abebekusho. Lokho kwakungukuqhubeka kuzo zonke izizwe. Yabo uJesu wathi ivangeli lifanele lishunyayelwe kulo lonke izwe kuqalwe eJerusalema. Yilabo kufanele kube ngaleyo ndlela. Manje qaphelani uPaul washo ukuthi ulimi olulodwa ukuthi uma ukhulume ngalo ulimi olungaziwa okuyisiphiwo sezilimi ngaphandle uma kuba ngokuhunyushwa noma ngesabulo ukuthi kungesize lutho kangako. Futhi ke siyathola ukuthi esahlukweni seshumi nantathu wathi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu lolo yizilwimi ezikhulunywa izigodi ngezigodi zomhlaba noma zezingelosi noma ngikhuluma ngolimi lwabantu noma lwezingelosi kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho.
So you could speak with both genuine
ngakubonga khuluma ngazo zombili izilimi uqobo zabantu nezezingelosi futhi lokhu ungenayo umongcwele. Zange sibe nakho yini kumahebhere esithupha na imvula yehlela phezu kukekolo nokhula. Ngashongo yile Jesu ukuthi imvula inela abalungile nabangalungile na? Yabo, imvula efanayo yenza ukolo umile. Imvula efanayo yenza ukukhuliza. Kodwa ngesithelo salokho niyakwazi? Ngesithelo sokuqala sikamoya usiluthando. Washiwo kuPaulu, uma nginakho konke, ngingakhuluma ngazo zonke izinhlobo zezilimi, kepha ngingenalo uthando, ukubekezela, ububele, ukukholeka, ukukhuthazela, njalo njalo, akusizi ngalutho, niyabo? Manje ke qaphelani ngeziphiwo, wena uthi, kukhona indoda edumileyo kaNkulunkulu, yenze izimangaliso, lokho noma kunjalo, akuyenzi ibe ngeqinisileyo. Noma nginesiphiwo sezimangaliso, uPaulu washo kwabaseKorinte bokuqala into ejayifane nalokho. Noma nginokukholwa, ngize ngigudluze izintaba, kepha ngingenazo izithelo zikamoya uthando, ngisalokhu ngingento yalutho. Nabo isizathu ukukholwa kuyokwenza noma yini. Ingakho njalo ngeke ngithi uphiliswa ngokuzibonga ngokusindiswa kwakho, ubongwa uphiliswa ngokuzibonga ngokukholwa kwakho uma nikholwa. Manje nebo, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uCherry noma angakwenza angiyinto yalutho. Ngakho nebo ngeke washo lutho. Manje kumngane wami oyigugu oyi-Methodist nginababili behlezi khona lapha nasezindaweni zonke nginabo khona lapha abaningi babo. Ibandla le-Methodist lalivamise ukukholwa emuva osukwini lwalo lasekuqaleni lwasendulo ukuthi uma umuntu esethole inkolo ngokwenele futhi wangcweliswa ukuba amemeze wayesenawo. Pentecost yathi uma ekhulume ngezilimi wayesenawo. Futhi kulezi zinsuku bathi uma unenkonzo yokuphilisa usunawo.
But there isn't any of, listen friends, don't try to depend and seek.
Kodwa kukho lutho kwalalela mngane, ungazami ukwethembela nokufuna amadlingozi esikhundleni incike emaqinisweni niyabo, hayi edlingozini. Ukumemeza kulungile, ukukhuluma ngezilimi kulungile, ukudumisa inkosi kulungile, ukukholelwa kwezimangaliso kulungile, zonke lezo zinto. Naleyo mizwa abanye babo bathi, ngiwuzwe njengomoya ovunguzayo, omunye uthi, ngizwe umlilo emphefumulweni wami. Ngani lokho akukwenzi kube ngokuqinisileyo, ndlela zombili, kuyilokho yikho, emva kokuba usukwemukele, niyabo, yilokho kubalulekile. Yabo ngakho ngeke uphasele kunoma yiliphi idlingozi elithize. Manje lokho ngempela yikhona okwedlula konke ngikwaziyo. Manje ngingahle ngibe nephutha uma nginalo kusho ukuthi-ke angiwuqondi kahle umbhalo. Futhi uma kuphambene, angiqondile ukuphambana nebo, kodwa nje ngisho ukuhumusha kwami kwalokho ngikhona ukuthi lokho kuyiqiniso. Manje sidla esiningi-ningi isikhathi sethu lapha kulokhu ngaphambi kokuba siqale inkonzo ejwayelekile. Futhi manje asiziphathi lezi zinto kaninginingi lapha ethabelekele ngesinye isikhathi lokhu kube ngokokuqala ngiqagele isikhathi eside mhlawumbe unyaka noma imibili noma ukuthize bese futhi-ke mhlawumbe abanye babantu bakithi bayangena futhi bathi awu futhi Branham ngibe nezindebe ezigigizayo futhi ngenze lokho ngithe awu kulungile lokho kuhle kakhulu. Manje uma ufuna ukukhuluma ngolimo olungaziwa, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyokuvumela ukwenze, kodwa ngokwemibhalo usalokhu kungeyinto yalutho kuze kufike umoya ongcwele. manje ke emva kokufika kuka moyo ngcwele manje ke usungakhuluma ngezilimi futhi ube ne uNkulunkulu uyovela thatha imvelo yiyo nje bese eyinquma ayikhiphe kuwe bese ekwenza ube yingceku edlula konke ngaba yikho angahla kwenze ukuba ushumayele evangeli angahla kwenze ube nesiphiwo sokukhuluma ngolimi angahla kwenze ube ngumprofeti angahla yakuphe umoya weziprofeti angahla kwenze kulukhulu kusho ukuthi angakwenzelani noma angahle akwenzele zonke lezo zinto kodwa into yokuqala ngokuqiniseka ukuthi ngokukodwa hayi idla ingozi kodwa ngamoya munye thina sonke sapaphathizwa sibe mzimba munye bese kuthi ke iziphiwo zivele kulowo mzimba niyabo kukhuluma ngezilimi nakho konke kuyikho uma umnazarini kuphuka yeza kimi ubungathi 40 peneme manje umnazarini nemethodist bathi bemukela umoya ongcwele ngenkathi bememeza bathi bemukela umoya ongcwele angisho ukuthi abayemukelanga kodwa yinye into engiyibhekisisayo ngesithelo sabo uma qiniso lembulu abanye babo bamelana nalo kamunye lowo ngudevele manje-ke isithelo siyakhombisa ukuthi kuvelaphi niyabo kuyakhombisa ukuthi abawutholanga kodwa labo abavuma kuhambe kukhanyeni bemukela izwi lapha ngesinye isikhathi esedlule ngangisho bayele zansi eKentucky futhi ngaphandle komhlangano kwakukhona indoda eyayisonto ebandleni elikholo ukuthi izinsuku zezimangaliso seledlule yayiphethe isiketekete ngesandla sayo yaseyithi bengilinde wena nje mshumayeli umalume omdala nami osewahamba manje ngase ngithi yebo mnumzane yathi ngingusibani bani ngase ngixawula ngathi ngiyajabula ngempela ukubonana nawe mfowethu yasethi ngifuna ukukutshela nje ukuthi ngikhona ukuthi unephutha ngokoqobo ngathi awu nelungelo lokwenza lokho ngoba ungummelika yasethi awu niyabo futhi sathola ngathi nephutha kukuphi na ngabe usho ngokuphilisa na ngathi uthini ngale ntombazanyana ebingafakeza icathulo evele nje yenyukela lapha izolo ebusuku iningane encane na yayingengaphezu kweminyaka eyishumi nane ubudala qobo lwayo ingafakeza icathulo endadlana nikubiza ngokuthini lokho na uhlobo lwendwangu elula i-gingham indwangu engukaliko noma uhlobo oluthize lwengubo angazi lutho ngezimpahla futhi yayiphethe ingane encane ngesandla yase inyukele kimi nabantu benamathela ewini naleli kwakuyibandla lamamethodist ibandla lamamethodist i-White Hill ngaphandle nje kwase-Bucksville eKentucky lapho engazalela khona futhi yayinale ntombazane encane ngasengithi dadewethu ngangiyibuzile ukhona yini ukulana futhi yahamba inyuka idlula lapho encane into namahloni ikhanda layo elincane libheke phansi yase ithi yebo mnumzane ingane yami nento encane yayihamba kanjalo ngathi yini indaba ngakho dadewethu yathi kunokudlukuzela bese ngithi kudlukuzela yebo mnumzane ngathi sekuyisikhathi sikakanani kunalokhu kudlukuzela na yase ithi awu selokhu kwazalwa futhi manje sekusondele kakhulu ekutheni kube nonyaka ubudala ngase ngithi uyangivumela ukuba ngibambe leyo ngane na phezulu lapho ezintabeni ufanele uthi ukukubhekisisa lokho yase ithi yebo mnumzane inikezela umfo omncane engalweni yami inhliziyweni yami ngavele ngama ngathula umzuzu ngathi inkulunkulu uma uzongivumela ngizuze laba bantu ngakho-ke ngenzela ukuthize manje futhi ngenkathi ngisakubambe ngesandla sami kwayeka ukudlukuzeka ngakubuka ngakuhlalisa izingalo ngadlala nakho futhi kwasineka futhi kwangihleka ngayibuka phansi yaseyisukuma yayigobisa ikhanda layo elincane izinwele zayo zehlukene zilenge zehlela emhlane wayo futhi zinomqhino yaphakamisa ikhanda layo nezinyembezi zehla ngezihlathi zayo ezincane amadoda ayimitondoshiya embi lapho enobuhwanqe ebusweni bawo bubude kangako nezinyembezi zehle ngezihlathi zawo ngaqalaza ngathi nansi ingane yakho dadewethu uJesu Kristu uyayiphilisa nalabo besifazane asebekhulile baqala ukuquleka futhi bawa phansi futhi bathelwa ngamanzi ebusweni babo futhi babaphephetha ngomoya futhi ngani ngathi yini eyenza lokho na wathi mnumzane Branham ngeke ngemukela lutho ngize ngiyibone kahle hle ngathi awu umqondo omuhle ngiyethemba kodwa ngathi ngifuna ukukubuza uhlalaphi na Wathi ke muva ngale kapheshe kwentaba lapha kuyibanga hamba nami siyodla kudla kwakusihlwa kulobo busuku futhi ngizokupha umbhobe nesinkwa sombili ngathi ngiyathanda kuya futhi ngilambe ngempela kodwa ngathi ngeke ngakwenza kufanele ngiye ekhaya nomalume wami futhi ngathi awu ngifuna ukukubuza ukuthi wazi kanjani ukuthi uzofika ekhaya na wathi awu ngizovela nje ngihambe ngeqe leyo ndaba
I said, can you see your home?
Ngathi pho wazi kanjani ukuthi uzofika lapho na wathi ikhona indlela yezinyawo eholela khona ngathi kodwa noma kunjalo uliboni futhi uzanda kungitshela nje ukuthi ubungeke wemukela noma yini ngaphandle uma uyibonile kahle hle wathi ngizovela ngithathe kukhanya bese ngihamba nokukhanya ngathi lokho ngizama ukukutshelela ukuba ukwenza njengoba nje isiketekete sinikeze kukhanya hambe kukhanyeni njengalokhu yena esekukhanyeni siyofika kahle lapho nakuba ngingakuboni ukuphela ngokucacile kodwa ngiyazi ukuthi kuzoba khona asikhuleke manje bawasezulwini siyakubonga ngokulunga kukajesu kristu oyisenta yothando futhi ngakivamise kucabanga ukuthi wawungithukuthelela kodwa uJesu engithanda kodwa ngithola ukuthi manje ukuthi uJesu uyiyo impela inhliziyo kaNkulunkulu ngakho ngingiyazi ukuthi uyangithanda futhi wangihluphekela futhi Baba Nkulunkulu ngikhulekela lomhlaba namhlanje neze lakithi ngikhulekela Nkosi intethelelo yamaphutha ami uqobo namaphutha abantu bami abantu ongiphe bona ukuba ngibeluze futhi ngikhulekela ukuthi uzobabusisa nabo bonke abantu obekulo mhlangano omncane obuze imibuzo noma mhlawumbe ngisho into ephambene naleyo bayikholwayo Nkosi angikwazi ukuyichaza mina uqobo angikwazi kodwa vumela ungabasiza nje baba lokho enhlizweni yami engikuqondile na siza ngikholekela ukuthi uzokwenza lokho babusise kangikani sibusise manje njengoba silindele ezweni lakho imizuzwana imbalwa njengaphambi kwenkonzo yempaphathizo sisize ukuba sikhulume lokho kufaneleyo Sisize kulomlayezo kulobo busuku umphimbo wami uthe ukusha izwi kancane ngikhulekela ukuthi uzongisiza Nkulunkulu othandekayo futhi uzophilisa ngisho abagulayo nabahluphekile uphakathi kwabantu ngokuba sikucela egameni likaJesu amen manje uma nithanda okwemizuzwana imbalwa nje elandelayo asipheke ngale encwadini yabaseRoma isahluko sesithupha ake nilinde ngikhole ukuthi ngine ake sithi nginenginqwabe iningi yekhosi ake sithi ngizoyiphendula lena ngolwesithathu ebusuku uma lokho kulungile sengivele ngephuze kakhulu manje angizange ngiyiqaphele leyo ebekwe lapho kuze kwaba yimanje
Romans the 6th chapter let us read
manje ngoba seRoma isahluko sesithupha sifunde
What shall we say then Shall we continue in
Ngakho siyakuthini na sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na khana kanye
How shall we that are dead
Tina isafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na
Know ye not that so many as of us
Kumbe anazi yini ukuthi njenge sonke sapapathizelwa kuKristu Jesu sapapathizelwa kukhu kufa kwakhe na
Therefore we are buried with him in baptism
Ngakho sembelwa naye kukho ukupapathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokho uJesu wavusa kwabafileyo ngenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha
For if we have been planted together in the likeness of his death.
Ngoba uma sihlanganiswe kanye naye ngokufa okufana nayo siya kuba njalo nangokuvuka kwakhe.
If I should take a text tonight for about 20 minutes.
Uma bengingafanele ngithathe indikimba kulobo busuku ucishe imizuzu engamashumi amabili bengizosho lokho ukuzibandakanya noKristu.
You know There is in the country today so many
Yazi ukhona ezweni namhlanje abantu abaningi kakhulu abangenelisekile
And it's amazing when you get around
Kujamangaliza uma uhamba hamba futhi uthole ukungeneliseki okukhulu kangaka abantu kulukhulu ukuthi bazi ukuthi yini abafuna kuyenza bayeza bese ngomgqaqo cishe ngamamayela ngamashumi ayisikhombisa namashumi ayisishiyagalombili ngehora endaweni yamamayela angamashumi amathathu bashishiliza amabhuleki futhi bajike khoneni futhi basuke ngelikhulu ijubane baze bashisa amathaya abo uhhafu ukuya ebangeni lendlu yedolobha ukuba bahlale bese bekhuluma isikhashana kubonakala sengathi abantu abakwazi abakufunayo abanye babo bathikamezeke kakhulu baze behlele ekhemisi bafike bazithengele ibhodlela lomuthi ophoyizeni yesithi yesilesi babule noma ukuthize futhi bazibulale babathola belele befile abanye bazovulela izifutho ezinamandla zegeza ekameleni noma bahlale ezibotweni zabo nepayipi elinentuthu ephuma ku-okzozo bezama ukubalekela ukuphila abanye babo bayogibele ebhulongweni futhi babhale isiqeshana sephepha bese bezinamathelisa ebhantshini labo bese belibeka phansi bese bezihlome kufeni phakathi emfuleni baxhumele phansi ezintabeni emibhoshongo ephakeme abanye bawuthathe ivolovolo futhi balibeke phezulu ekhanda labo futhi empeleni bazisakazeka kuphuma ubuchopho babo
The hospitals are full of
dissatisfied.
The insane institutions are overrun. There seem to be something that they're reaching after, but they just never come to it. And also we find that homes, which is the backbone of the nation.
Kani vuzitelo kuti amakaya elingumgqoqodla wesizwe nowebandla. Sithela amakaya ephindikile nezinkantolo zezahlukaniso nje zigcwele zicicima izehlukaniso. Buhle kanje bebenje bobo mama beshiya abantwana babo abancane nomzanyana futhi basuke bahambe baphume baye emsebenzini nakwezinye izindawo kanti amadoda abo anemisebenzi emihle kodwa nje abanelisekile ukuba ngumama futhi bahlale ekhaya banelisekile ukuthi bagqoke njengamanenekazi bafuna ukugqoka njengabesilisa abesilisa ufuna ukuba njengabesifazane
There just seems to be something wrong. That's a pitiful condition to be into. They've looked everywhere to find We take the women of our days. Some pretty girls just in the blue of life. Finally, they find themselves wound up in a cage of sin that they can't get out of. Seeing them come into the meeting, we take man. The teenager wants to be like this man. Where do they wind up? In sin, in disgrace. Man seems to be unsatisfied.
bayothatha ye balalele emsakazweni amahlaya nezinto ezenziwa yilaba abahlekisi futhi bayophuma futhi bazame ukulingisa noma baziphathiswa kwalabo bantu.
You take the little boy on the street.
Kodwa mfana mncane emgwaqeni ngikwazi kanjalo.
And he's got to be a paladin. Or
futhi ufanele abe yi-paladin noma yi-hopalong ikhasidi noma nezwe lezohwebo liyakubamba lokho bese lenze izigidi zamadala ngakho. Kufanele babe ngo-Roy Rogers noma umnumzane Dillon noma izimpahla zonke ezidingekayo zohlelo lwethelevishini.
Trying to impersonate that person.
Bazama ukulingisa leyo muntu, babamisa, babe yisibonelo, babathathe, baba yisigaba sabo sokuphila. Futhi badalane kuphelele kumgwaqo na, labo bafa abancane baphenduka baba yizigebengu nabaphangi.
The women turn out to be.
Besifazane baphenduka babe yizifebe nokuhamba emgwaqeni nabantu abangamahlongandlebe. Besilisa baphenduka babe ngabagembuli futhi abathanda injabulo kunabathanda uNkulunkulu. Mabandla zama ukulingisa elinye ibandla elikhulu. Sibonakala nje sibona akukho kweneliseka phakathi kwabantu. Yini abayini benze bakwenze na kungenxa yesizathu yimvelo uNkulunkulu wabanika leyo mvelo.
They've got a nature that makes them want to have something to.
Banemvelo ibenze bafune ukuba nento ethize abazozibandakanya nayo. Bafanele babe nento ethize bafuna ukufana nayo impokophelo empilweni.
They want to be a movie star.
Bafuna kube ingcweti yamapaskopo noma ikhawa noma into ekulowo mqondo. Ngangizwe emsakazweni ngekhaya lapho khona indoda edumile ngumtaliyane eDenver yayizama ukudlala uHopalong Cassidy okuthize ngesibhamu esihlohliwe. Kule sikhundleni salokho izoba yiChester zonke izinsuku zokuphila kwayo yadubula yasusa ivi layo.
There you are. But they are trying to find.
Lapho lapho khona kodwa bazama ukuthola into ethize bazozibandakanya nayo.
The reason they are doing it.
Isizathu sokuba bakwenze ingenxa yokuthi kukhona ukuthize kubo futhi uNkulunkulu wabenza lokho.
But God made them an example.
Kodwa uNkulunkulu wabenzela isibonelo sokuba bazibandakanye naso futhi lokho kwakungekathi yenza uJesu Kristu kuba abe ngumsindisi wakho.
That's the example. That's what people want.
Lesi sibonelo yilokho abantu abakufunayo ufanele afune ukuzibandakanya noJesu kufana naye. Mabonga bavanyana ufuna kuba ngoHopalong Cassidy noma banye balaba banye noma amantombazanyana uEni Oakleys njalo. Kuba babefuna kuphela kufana noJesu kakhulu njengoba befuna kufana nalokho sonto sikolo bebezochichima ndawo zonke.
If the women that wants to be like some movie star.
Uba besifazane ufuna kufana nengcwadi yamapastopa bebezofuna ukufana noJesu ibandla ngani bebengeke bathathe umnikelo.
Certainly God
made uNkulunkulu wenza umuntu ukuba afise ukuba nesibonelo futhi uNkulunkulu omnike isibonelo.
That example is Jesus Christ.
Leso sibonelo kuJesu Kristu ukubandakanywa naye. Manje ukuba besizofana kakhulu naye khona ke bekungeke kube khona abantu abagqamileyo ezweni. Bebangeke babe khona abantwana abalambile ezweni. Bekungeke kube khona whisky noma kuphuza noma ukugembula.
Nkulunkulu
wasinika isibonelo sokufana kodwa siyala ukuba sibe yiso. Manje leyo indaba ezweni banezifiso uNkulunkulu babhile lokho kodwa basiphendulele endleleni engalungile. Sekuyizikhathi zokubuyela emuva futhi zingena emgwaqeni efanele bese sithola ukubheka eCalvary imvelo iyakufakazela.
Now,
manje uma bantu balolu suku naleso sifiso esikhulu nentshisekelo enkulu yokufana nothize kube isibonelo kuba babethathe uKristu njengesibonelo sabo khona besizoba ne besingaxosha wonke amaphoyisa khona esizweni wonke umuntu beyaba mnene ezithoba wonke umuntu beyoba nomuza futhi yabe nothando lobuzalwane nomunye nomunye Nilikeke libe khona into obayicala lesahlonise beliyonke liphendule ecaleni yezweni lakithi. Bekungeke kube khona nhlobo ukugula besingakhipha ngisho nezibhedlela uma bonke abantu bezame kwenza uJesu Kristu abe isibonelo sabo besingedinge lutho lunye. Ngakho leyo vele kumuntu kodwa uyibeke entweni engafanele. Wenza omunye umuntu futhi niyazi iBhayibheli lasho ukuthi siqalekisiwe uma senza inyama yibe yilapho esihlala khona. Uma uzama ukwenza inyama ibe yilapho ohlala khona noma ubeke ithemba lakho enyameni, iBhayibheli lathi uqalekisiwe. Ngazi kahle kakhulu kanjani kulula kabi ukukwenza. Nakho kudala incwaba yakho yizindawana zethu zokuthengisa amaphephandaba ezigcwele amaphephabhuku anenhlamba amahlaya yethu agcwele izithombe ezikhalukisayo ezilengayo ezindongeni izindaba zethu ezivukwa ezikrinini azihlala kuqala zivuleke gengeleze bangasho noma yilubu uhlobo lwamahlaya noma benze izinto ezimbi kakhulu kusekwenhlanzeko phakathi kwethu inhlobo Ngiyazi ukuthi nicabanga ukuthi ngiqinisa kakhulu kabi kulokho kodwa yi ufanele abe khona ozoqinisa kukho kufanele kwenziwe nje Ngisengumfanyana ngafunda incwadi kaChazani izinkawu Mama wena kube ndala enoboya unkosikazi wetheni ayamuphe yona ibekwe phambi kwekabethe lasekishini ngayisika leyo nto phezulu ngase ngizenzele isuthu kaThazani ngase ngilale esihlahleni iviki ngakifuna ukuba nguThazani kathi ke lapho ngifunda incwadi ka-The Lone Star Ranger ngagibela induku yomhlanelo uyihashi lokudlala ngizama ukuba ngu-Lone Star Ranger Akungaphezu kwalokho okuya kwenziwa ngabantu, ilokho endikufundayo umculo eliwulalelayo. Bangela sitshalo thenga undlela kuzo nalo mculo wokuzibinya. Akubanga lisa abantu behlanya, lokho kwenele kuqhubela isidalo sokumuntu ekuhlanyeni. Kodwa ngiyobonga iphakade lonke kolunye usuku engafunda ngalo ngoJesu. Lokho wangeneliza, ngifuna ukufana naye. Lezi zifiso zabo ukuba ngikwazi ukuphendulela esinye isihlathi, noma ngihambe amamayela abe mabili. Ukuba ngikwazi ukuthethelela lapho amathuba lonke limelene nawo ungabambeli muntu wamacubu nakuba bekuphathe kabi ngokufaneleyo noma ngokungafanele ngokwenza kwakho okufaneleyo kodwa bathande khona kunjalo yileyo ndlela ngifuna ukuba yiyo ngifuna ukuba yilala hlobo lomuntu ngifuna ukuba ngikwazi ukuthi uma ngihlanjalazwa ngeke ngiphindisele ngokuhlambalaza
That's the kind of example
that God has given to us in Jesus Christ. Sifanele sibandakanye kanye naye. Thina si ethe ubakanjani ngoba ndakanye naye ubungasho njalo futhi Branham na. Manje ukuthola ufanele ugoke njengezincwadi zemidlalo zase Hollywood futhi wenze lezi ezinye izinto. Kodwa ubakanjani ngoba ndakanye no Jesu Kristu na. Uqala uyaphenduka kulokho osuvele kwenzile. Bese ke ubandakanye naye lapha echibini. Ngoba bazange ngephanga ukuthi abaningi bazobandakanya naye imizuzu nembalo. Sibini ubandakanywa naye empaphathizweni ngokuba uma zibelwe kuKristu zibandakanywe ekufeni kwakhe, kubelwa nokuvuka. Ingakho sipaphathizwa. Sothela phakathi emanzini sibuye sikhubuke ukufakaza ukuthi sikholele kufeni, kumbelwa nasekuvukeni kukaJesu Kristu.
And if we be planted in his likeness in his death
futhi uma simiswe emfanekisweni wakhe kufeni kwakhe uNkulunkulu asinike isithembiso siyofana naye kuvukeni zibandakanye nozime othize wamapesikopo bezobona ukuthi uyoba kuphi. Zibandakanye nekhawa lithile noma impunga lithize bezobona ukuthi uyoba kuphi.
But I challenge you tonight, identify yourself. For if we suffer with him, we shall reign with him. Like the prophet that went down to the
Jungum prophet, you were telling the new boom, the pizzies of pin the ungi boom food.
In the Old Testament,
the Testament and the Italian, Umo moon, the food that was Bandagang in the Gangulugul, Waitata Indo, Enge Natala, Una Yongi Anga, you told her, you won't.
And he knows the land. It was
which he would, and he couldn't again as a name over Lalinga's son. Futhi wayahamba athathe ukudla futhi yabeka isandla sakhe phezu kwekhanda lalo bese evuma izono zakhe. Futhi kokukhola edlulisele izono zakhe ekudlwini nokungabi nakucala kwewundlu kubuyele kuye. Bese ke kufa iwundlu ngoba lase liyisoni nomuntu waphile ngesenzo sokukholwa sokulalela lokho kushiwo nguNkulunkulu. Kodwa wayenzani na? Wayebuyele muva ngo ephuma ethempelini yena zifisa zifanayo abenazo ngenkathi engena. Ngoba ngenkathi lelo mgamuzane lokuphila legazi lepuliwe, okungukuthi ukuphila kuqala engamuzaneni lokuphila legazi lilodwa. Futhi kwakuthi uma lelo mgamuzane lokuphila legazi selephuliwe, ukuphila kwewundlu kwakungenakulungelana noma kubuyele ekuphileni komuntu ngoba kwakungukuphila kwesilwane. Umuntu ephuma nezifiso ezifanayo akade enazo, ngakho manje-ke wayenza izono njalonjalo ngaso sonke isikhathi futhi. Kodwa kufika isikhathi lapho uNkulunkulu esenzele isibonelo futhi wasipha inkosi uJesu. Futhi uma izono zibeka izandla zazo phezu kwekhanda lakhe elilikuku futhi zivume izono zaso nezono zaso ziguqulwe noma zedluliswe zisuke ezisonini ziye kuJesu.
And the innocence of Jesus is transferred.
Nokungabile kucala kukaJesu kuyedluliswa ngomoya ongcwele kubuye kungene kulo muntu uyisidalo esisho kuKristu Jesu.
Where I want to be identified. The Bible says,
"He is our sin, when we sin against Him."
The reason He suffered was because
we sin against
Him. And it's no more.
Futhi akungaphezu kwalokho kuqinisile, akungaphezu kwesibopho sethu kubuka lezi zinto futhi sibone ukuthi lezi zifiso esinazo uNkulunkulu azifaka kithi ukudala kithi ukusenza sifune kufana naye. Futhi manje uma ungakubona ngokukholwa ngaphambi kokuba isifiso sangempela sishaye kuwe, woza ngaphambili zibandakanye naye empaphathizweni. Bese kuthi-ke njengoba umiswe kanye naye ngokufa okufanana nayo, uyokwabelana nokufanana naye ekuvukeni. Ngokuba nxa ephuma ethuneni, wayengujesu ofanayo wangena ethuneni.
And if we be in Christ, how do we get in?
Futhi uma sikuKristu, sigela kanjani na? Ngobaphathizo kaMoya oNgcwele. Ngalolo suku siyovuka sabelane nokuvuka kwakhe. Kwakuvamise ukuba neculo elincane engangivamise kulicula eminyakeni edlula.
To be like Jesus. On earth,
kufana noJesu, emhlabeni ngilangazelela ukufana naye. Lonke uhambo lokuphila kusuka emhlabeni kuye enkazimulweni, ngicela kuphela ukufana naye.
From Bethlehem's manger came
emkhombeni waseBethlehema kwavela umfokazi kulo izwe. Emhlabeni ngilangazelela ukufana naye. Lonke uhambo lokuphila kusuka emhlabeni kuye enkazimulweni, ngicela kuphela ukufana naye. Wabelane nokuthobeka kwakhe, uyokwabelana futhi namandla akhe. Wabelane nokulalela kwakhe, futhi uyokwabelana nokuvuka kwakhe. kodwa njengoba uNkulunkulu athi yenza enhlizweni yami into enkulu kunazo zonke engingacabanga ngayo ngokufana noJesu Kristu kuba ngibandakanywe naye. Lapho yingakho ngibhaphathiza bani egameni likaJesu Kristu ngoba ungukuzibandakanya kwethu siphethe ukuzikhombayo. Konke nikwenzayo noma kungezi noma kungumsebenzi kwenzele egameni likaJesu Kristu. Ninika uNkulunkulu udumo ngakho futhi sibandakanywa naye empaphathizweni. Kulobu busuku sizobhaphathiza imizuzu embalwa nje abantu lapha ekamelweni olapha kuba azobhaphathizwa. Futhi uma sikhona sifisa thizeni yakho sifunayo kube yina noma yiyiphi intshisekelo yezwe, penduka kukho khona manje. Tshela uNkulunkulu ukuthi uyazisola ukuthi ubufuna ukuba ngumuntu omunye omkhulu wezwe. Uthi Nkosi, intshisekelo yami ephelele ngokufana noJesu. Woza ngoba umnene ngokuzithoba khona ke uma ubeka izandla zakho phezu kwekhanda lakhe nangokukholwa uvuma izono zakho uthi Nkosi ngiyazisola ukuthi ngikwenzile. Manje ke kuzokwenzekani na? uNkulunkulu uzokwedlulisela lonke icala lakho phezu kwakhe bese ethatha ukungabile kucala kwakhe akubuyise akubeke kuwe. Bese ke uma ulungisisiwe ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba ukholwe yiNkosi uJesu Kristu indodana yakhe. Uthabele nje phole insindiso. Khona ke uzokwabelana nenkazimulo yakhe. Ulunga kukaNkulunkulu kuzoza kungena enhlizweni yakho. Amandla okuvuka kwakhe azokwenza ube umuntu omusha, azokwenelisa konke ukulangazelela. Ngisekumfana kazama ukwenza yonke into ngenza konke engase ngimkhulu ngokwenele ukuthi ngikwenze ngenqaba yezinto engangingakabi mkhulu ngokwenelwe ukuthi ngizenze ngazama. Ngangivamise ukukuthanda, ngiyakuthanda ukuzikela, ngangicabanga ukuthi kwakuyikho, ngangicabanga ukuthi uma ubaba wami wayengumgibeli, ngacabanga uma ngingake ngiye entshonalanga futhi ngitoqashe amahhashi abo. Kodwa mfowethu kwesinye isikhathi emuva le phezulu ngaleya ezintabeni i-Arizona ngehlisa umhlambi wezikomo ngobuki busuku. Ngangihlezi lapho nomfana ukuthi uSlimi wayenekame elidala nesinqamu sephepha phezu kwalo wayedlala. Omunye umfo ehlezi lapho engowaseTexas enesiginci eginxizisa futhi bafike ukweni. Ngangizikhumulile isihlalo yashini ngicamelise ikhanda lami phansi ngisisebenzisela ukuba sibe ngumcabelo. Nengubo yami yokulala iphezu kwami nami ngiphakathi lapho ngisawagqokile amabhuzu ami iphaya lezipolo ligibambe ukuthi ngingathinti emhlabathini. Futhi uqala kuginxizisa phansi siphambaneni lapho umsindisi wamafela khona phansi lapho ekuhlanzeni esondweni ngakhala lapho enhlizweni yami kwabhexwa igazi utume egameni lakhe. Ngazama ukwenyusa ingubo yokulala futhi ngamisa izindlebe zami ngakibuka phezulu nezikanyezi zilengela phansi nalezo zihlahla zamapayini ezinyenyezayo ezintabeni kwakubonakala sengathi ziyakhala. Adamu uphi na?
Oh,
kufuya izinkomo kwakuyinto yesibili. Ngakifuna ukuthola uNkulunkulu emuva le phandle lapho ngakhahlela kulawo mapheya ezipolo ngathi mnumzane ngikwazi ukuthi ngubani kodwa ungangitshezisi ngize ngithole into yangempela. Izinsuku ezimbili emva kwalokho ezansi edolobheni ngihlezi lapho futhi emva kwezinsuku ezimbalwa emva kwalokho emva kokuqoqa ngangihlezi lapho ebhentshini elidadlana lasebhaki intombazanyana yasespain izakaneno futhi ngangihlezi lapho ngicabanga ngokuNkulunkulu kungaba yini na encane intombazane endala izakaneno futhi mina ngingumfana nje othi agabe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala yawisa iduku layo yase ihamba ngathi sifazane uyise iduku lakho. Ngicabanga kaNkulunkulu nje yaze iguqule izifiso zami. Inhliziyo yami yamarishi bandla yayilambile ngangifune ilethize into ezokwenelisa. uNkulunkulu ngiphe inhlanhla yokuzingela umhlaba jikelele e-Afrika, eNdiya, ezintabeni eCanada, kokunye kokuhamba okukhulu kwedlula konke futhi ngabamba irekhodi lomhlaba. Kulungile kodwa kukho kungathathi indawo yalawo mandla kaNkulunkulu ophilayo ukuthumela lokho emphefumulweni wakho. Ngenkathi ngifika lapho ngiyazithanda izindaba, ngiyakuthanda ukushona kwelanga. njengi kumeke isikhonkwane bese ngibophele ihashi lami bese ngenyuka esikhonkweni sezintaba futhi ngihlale izinsuku ezithi azibe mbili njengibuka ilanga liphuma futhi lishona ngizokukhala ukhozi kuhle ngiyathanda ukuba lapho kodwa mfowethu inhliziyo yami iqala ukududuzeka futhi shaye uma ngicabange ngokuthi ngingcolile imimoya emibi yamdwengula konke kuhamba kahle uma uJesu yeza ezohlala ngiqala ukucabanga ngabantu abagulayo nalolo bizo futhi kukhona ukuthize phakathi kwami ukumemeza kakhulu yehla kulezi zintaba ngokukhulu kushesha yehlela lapho uye kubantu ngifuna ukuzibandakanya mina uqobo njengenceku yakhe phakathi kwabantu bakhe o ngikuthanda kanjani ukuzibandakanya mina uqobo naye bese ke mayelana naloko ubuyela phakathi kwethu futhi uzibandakanya uqobo lwakhe nathi ukhona lapho kulobu busuku mngane sekuyisikhathi manje esenkonzo yokubhaphathizwa ukuba iqale emizuzwini cishe ishumi futhi ngifuna ukusho le nto eyodwa ngaphambi kokuba sikwenze ngaphambi kokuba siyiqale ujesu kristu indodana kankulunkulu eziningi-ningi nje iziphawulo engifuna ukuzisho kodwa nginaso isikhathi ujesu kristu indodana kankulunkulu uzibandakanye uqobo lwakhe ezwini lakhe uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uzibandakanye uqobo lwakhe emhlanganweni walokhu kusa ngokunikeza ukwehlukanisa ngokubona kufihlakeleyo uyazibandakanya uqobo lwakhe ngokuletha isono sivela eziseleni sesono siye ekubeni ngumuntu omusha izidalo sisha uthatha isifazane phansi kunabo bonke noma isilisa phansi kunabo bonke isidakwa ohlula ubhuzo futhi noma ngabe kuyini bese eyabaqondisa bese eyabahlanza bese yenza umnumzane ohloniphekile noma inenekazi ngabo leyo yinkosi yami athathe umuntu ogulayo lohluphekile futhi kungasekho themba ngaye bese eyamvuza abe sekuphileni okusha futhi bese-ke bonakala phakathi kwethu futhi azibandakanye ngokuzikhomba njengojesu ufanayo ukwazi yona impela imicabango yenhliziyo yethu ame phakathi kwethu ekubantu bakhe unkulunkulu kubantu bakhe ezibandakanya ngokuzikhomba ulapha manje lowo moya ongcwele ofanayo ngaphambi kokuba siqale lowo mhlangano phakathi lapha wombhaphathizo abafowethu besalungiselela angazi ngalokhu angazi noma ukhona yini phakathi lapha ongazange akhulekelwe kulokhu kusa futhi uyagula asibone isandla sakho siphakama phakamisa izandla zakho uma ugula futhi udinga futhi awukhulekelwanga kulokhu kusa akukho makhadi omkhuleko noma lutho nje ugula futhi uhluphekile
Let's bow our heads just a moment.
Kulungile sikhothemise amakhanda yethu umzuzwana nje.
Lord, with this tightened throat, rusty voice.
Nkosi nalomphimbo obophekile iphimbo eligqwalile ngikhulekela ukuthi uzocwila enhliziyweni imbewu empeleni ezinhliziyweni zabantu ukuthi sifanele sizibandakanye nawe.
For it's an old proverb here on earth. The
Ukuba yisake sidala lapha emhlabeni inyoni yaziwa ngezimpaphe zayo nomuntu waziwa ngahambisana nabo.
And dear heavenly Father,
futhi baba sezulwini othandekayo sikhulekela ukuthi uzoba ngohambisana nathi.
Lord,
Nkosi masibe nawe uma kubiza noma yini esinayo kulo mhlaba masibandakanywe njengokuthi lowo muntu ngempela uhlala noNkulunkulu ahambisana naye nguNkulunkulu makushiwe njengoba kwakunjalo ngoPetru noJohane emva kokuba sebedlulile esangweni elithiwa elihle futhi wathi anginamali kodwa anginakho ngizokupha khona nesishosha saphiliswa futhi ngenkathi bephambi kwamagceke abantu bathi bababone ukuthi babengazi lutho futhi bengafundile babengenamfundo kodwa bababone ukuthi babekade bezibandakanye nohlobo lufanelo ababehambisana nalo babekade benojesu nkulunkulu leso isifiso senhliziyo yami ukubandakanywa nawe njengenye yezinceku zakho njengaleyo okuthandayo leyo ezobaqotho kuwe futhi igcine izisho zencwadi zakho futhi ngenze konke lokho engikwaziyo ukukwenza okuyikho Manje baba ungaphinda futhi kulobo busuku uzibandakanye uqobo lwakho phakathi kwethu ukuze abantu bazi ukuthi lokhu akusiyo nje into ethize. Oh, esike sikhathi esikhethekileyo noma yinto efana naleyo Nkosi. Akwazeke kulobo busuku ukuthi uNkulunkulu ofanayo kade lapha kulokhu kusa. Unamandla afanayo nezifanayo, izinto ezifanayo zenze kulokhu kusa. Ungakwenza futhi kulobo busuku, uthembisile ukuthi ziyoba khona ngosuku lokugcina. Abaningi lapha abakubonanga ukukholwa kwenele, siyakhuleka ukuthi uzobapha ukukholwa manje. Umoya wakho mawukhonje phakathi kwethu, ngoba wena wathi imisebenzi engiyenzayo mina naye futhi okholwa yimi. Ngakho ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzozikhomba ukuthi ulapha kanye nathi kulobo busuku, futhi usasithanda, futhi ufuna wonke umuntu phakathi lapha ungakapapathizwa ukuba eze futhi abandakanye nawe, kuze nabo futhi babe ngabahlanganyeli balomusa omangelisayo ongedluliswa usuka kithi uye kuye, nosuka kuye uye kithi, icala lethu kuye nomusa wakhe kithi.
Hear our prayers as we asked in the name of Jesus.
Sibekona Nkosi, yizwa imikhuleko yethu njengoba sicela egameni lika Jesu indodana yakho. Amen.
We are standing in the shadow of the
Simechunzini lokulunga kobulungiswa bukaNkulunkulu.
Every time that two or three are gathered together in the name of Jesus.
Njalo uma babili noma bathathu behlangene ndawonye ngegama lika Jesu Kristu, wethembisa ukuthi uyoba phakathi kwabo.
Now I don't know.
Manje angazi ngiqakele ingcenye yamagadi mkhuleko ithathiwe abanye benu bangahle kuba basenawo, abaningi benu abanalo ikhadi lomkhuleko.
It doesn't matter whether you have or whether you have not.
Kunendaba noma ngabe unalo kumbe noma ngabe unalo, uma ugula uyagula. Futhi uma lo Nkulunkulu olobayela iBhayibheli nikholwa ngokoqobo kuye na. Umezobuya futhi phakathi kwethu ukuba azifakazele ngaphandle kokushunyayelwa kwezwi ukuthi ukhona, ekholekise izoni ukuthi ukhona. Uma ekhona ukuba aphilise abagulayo futhi ayembule imbangela njengoba enza ngekathi lapha emhlabeni, uzokwemukela yini ngokujabula ukuphilisa kwakho na? Uma uzokujabulela phakamisa isandla sakho noma yikuphi nje. Asizuku asina ngingeke ngazi ukuthi yimapha amakhadi omkhuleko awakhiphile. Asizukuba nawo amakhadi omkhuleko nje, wena khuleka futhi ukholwe. Futhi uma ezokwenza njalo futhi azibandekange ngokuzikhomba, uzofanele ube namahloni ukuthi ungazibandakanyile naye-ke ufanele ukwenze. Manje nansi inselele eqonde ngqo. Ibandeni kulokhu kusa, sikhiphe amakhadi omkhuleko futhi sababizele altaro futhi sabakhulekela. No, umoya ongcwele washukuma ngesikhathi esikhulu ngempela, ngaze ngabeza bengidonsa ezinhlangothini bese kuyisikhathi sokuhamba ngoba bese ngiphela amandla. Futhi manje lapha ngiyasho nina eningenawo amakhadi omkhuleko kumbe noma ngabe niyini nihlezi lapha ezethamelini, phonsani inselele. Nginiphosela inselele ukuba nenze lokhu, ukuba nikholwe ukuthi indaba enginixoxele yona kaJesu Kristu iyiqiniso. Futhi nikhuleka uma nigula kulendaba. Kulokhu kusa ngizame ukubona ukuthi ngingabathola yini abantu obengekho kanye nethabenakele. Kulobo busuku angikhathali noma ungowakuphi, khuleka nje. Bese-ke uma lo moya ongcwele omkhulu kaNkulunkulu esinesithombe sawo lapho, uma ezongena phakathi kwalapha, ningizwile ngikushumayela kakhulu ukuthi wasithembisa izinto ukuthi uyokwenza lokho. Kwase kuthi-ke ngenkathi esemhlabeni, ngenkathi ebuyela enyameni yethu, uyokwenza into efanayo. Manje uma ugula khuleka, ngikuphosela inselele. Phosela uNkulunkulu inselele, uthi uNkulunkulu futhi Branham akangazi, akazi lutho ngami. Kodwa uma nje uzovumela phendukele kimi, ungivumele ngithinte ingubo yakho, bese-ke uyakhuluma, ngizokwazi ukuthi uhlangene naleli bandla. Ibandla lingamakholwa.
Then I'll know that you're the same yesterday, today, and forever.
Kodake ngizokwazi ukuthi unguye izolo namuhla naphakade futhi khuleka. Ngizwa nje ngiholeleke kwenzeni lokho, angazi ukuthi yingani ngikwenzile, kodwa ngizwa ngiholeleke ukuthi ngikwenze.
Now if you raise your hands.
Manje uma uzophakamisa ikhanda lakho, khona la ongibukayo kwesifazane omncane obephakamise isandla sakhe kanje ekhuleke emizuzwini yembalwa nje eyedlule. Futhi ukhulekela omunye umuntu ngaphandle kwakho uqobo. Ngikaze ngimbone isifazane empilweni yami ngokwazi kwami. Uyisihambi uqobo kimi.
But she's praying for her daughter.
Kodwa ukhulekela indodakazi yakhe cishe mayelana nokuhlinzwa.
You're not even from this country.
Usiyengisho owakulelizwe ungowase Texas. Lo nguisho kanje inkosi.
Do you have a prayer card?
Unalika lomkhuleko na? Unalo. Ulidinge lilodwa. Khona ngenhliziyo yakho yonke.
How did I know what you were praying about?
Ngakanjani ukuthi ubukhuleka mayelana nani na? Nimbona uNkulunkulu sezulwini nembula izimfihlo zenhliziyo na?
Didn't Daniel say that in his day?
Akashongo yini uDaniel ngosuku lwakhe na? UNkulunkulu wembula izimfihlo zenhliziyo. Lanti nilikazi lihleze duze kwakho lapho lijabule kakhulu ngakho beliphethe inhliziyo futhi ifuna ukukhulekelwa ngakho uma nje uzobeka isandla sakho phezu kwalo kulungile. Manje buyele Chicago futhi uphilizwe. Amen.
I don't know that woman either.
Ngimazi lowo wesifazane naye angazi lutho ngaye kodwa uNkulunkulu uyakwazi.
See, he's making himself identified with us.
Nyabo uzenza yena yezibandakanye nathi uma ukhola konke kungenzeka. Nomncane wesifazane weJuda ehlezi lapha ubekhuleka naye kunjalo ubukhulekela mina ukuba ngisho ukuthize kuwe. Ngiyibonile inkathazo yakho kulokukusa kodwa nje angiyibizanga, kodwa lezo zinyawo kade ukhathazeke ngazo luzophila, ngakho ungakhathazeki ngalutho ngalokho.
You believe too?
Yakhole nawe nenekazi lincane lihlezi lapha na. Uyangikhole ukuthi ngikumprofeti wakhe inceku yakhe na. Angikwazi, uNkulunkulu uyakwazi. Kodwa umengo moya kaNkulunkulu nathi khona ke uzokwenza njengoba kwenza uJesu. Ukuleka futhi kubonakala sengathi ngidonseleke kuwe. Nansi ingelosi inkosi ngakuye. Uma uzokholwa ukuphathwa kwakho inhliziyo kuzonqamuka nesifo samathambo.
Your
name is the Nkosazana Wisdom. Kunjalo buyele muva futhi uphile Nkosikazi Wisdom.
I've never seen the woman in my life.
Ngikaze ngimbone isifazane empilweni yami kodwa uNkulunkulu uma nje uzokukhola.
Yeah. Look here.
Lapha bukani lapha. Ngiyalibona lelinikazi elincane elihlezi lapho nesandla salo siphakeme kanje emlonyeni walona. Kukhona nikuboni lokho kukanye kulengela khona impela phezu kwesifazane lapho na? Manje bukani kwetela ngonga kuye, ngiyakubona kutsazeka.
She's got trouble with the liver. Bother the liver trouble.
Phethwe yisibindi, ukatyazwa ukuphathwa yisibindi, ukuphathwa inyongo. Awu uNkosikazi Palma, lokho ke ngiyakhumbula manje ukuthi ngubani, angibonanga bekungumbono nje, ngiyakubona uhlezi ngakumfo wethu Palma, kunjalo dadewethu wethu.
Now you go and be well.
Manje hamba uphile khona ngenhliziyo yakho yonke. Nanti ininikazi elincane lihlezi emva kwakhe nalo elibuke phezulu lithe kumangala emva kwakhe ngqo. Cabanga ukuthi ukuphatha itshensela kwalabo bantwana babili kuzomyeka dadewethu nawe futhi na. Ngakho-ke hamba ngendlela yakho ekhaya futhi uthokoze futhi ujabule. Beka izandla zakho phezu kwalezo zingane zona zombili zinalezo zinkathazo, nenkathazo yakho isisukile futhi usuphilisiwe egameni leNkosi uJesu. Nonke nizophila philani. Ngiyambona uNkulunkulu ophilayo ephila namhlanje na. Mkhulu nje impela nomabi kanjalo na.
Don't you want to be a disciple?
Nifuni ukuzibandakanya naye na? Ngempela niyafuna impela niyakufuna. manje asikhothamise amakhanda yethu umzuzwana nje ngaphambi kokuba ngiqede amandla kakhulu.
How many wants to be remembered in prayer just now saying,
Banga kufuna ukukhunjulwa emkhulekweni njengamanje ethi inkulunkulu ngihawukele manje ngifuna ukukholwa inkosi Jesu ngifuna zonke izikhathazo zami ziqondise manje.
God be with you.
Inkulunkulu abe nani. Nkosi wabuye waletha Jesu futhi evela kwabafileyo uNkulunkulu osezulwini ngikhuleka kuwe esikhundleni sabo ukuthi leli kuzoba yihora abazokholwa ngalo beze ngaphambili uma bengakaze bakwenze ngaphambili futhi bazibandakanye noJesu Kristu lapha echibini kulobu busuku. Ngoba umbhalo washo ukuthi uma simbelwe kanye naye ngobhapathizo futhi sabelane naye kufeni kwakhe siyokwabelana futhi ekuvukeni kanye naye leso yisithembiso. UPetru ongcwele umkhulu wasendulo washo ngathi kuba siphenduke nokuthi sibhapathize egameni likaJesu Kristu ukukuthethelela kwezono futhi sizokwemukela isiphiwo sikaMoya ongcwele. Lonke leli viki lapha kuhlezi umalokazana wakwami inkosi uLoyce omncane lambile futhi omile futhi ezile ukudla futhi elindile lapha yakuhlezi uTete wethu ngemuva ngale elambile futhi omile futhi ezilile futhi elindile. Nkosi thumela umoya ongcwele manje nje ngandlela thize kule ndlu futhi ushaye imiphefumulo yabo ngamandla okuvuka. Kuba ngathi bangasukuma bame ngezinyawo zabo emandleni yokuvuka futhi abandakanywe noJesu Kristu ekuvukeni kwakhe. Siphe khona Nkosi. Thethelela zonke isono susa konke lokho ukuyiphutha baba bese usipha umusa wakho njengoba sikhuleke egameni likaJesu Kristu. Philisa bonke abagulayo nabahluphekile Nkosi lapha uNkulunkulu wena uyazifakazela wena uqobo uNkulunkulu. Futhi sikholelwa ukuthi siyazi imvelo yomoya wakho ukuthi wenza izinto ezimbalwa waseke uyanyamalala kubo waya kwenye indawo wase ungena kumunye umuzi futhi waphuma wahamba futhi washiya umaka ngemuva ukuthi uNkulunkulu ophilayo uyaphila futhi ngiyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi lokhu kube ngokuhlaba umxhwele ezinhliziyweni zabantu ukuthi abasoze bakhohlwe ukuthi umoya ongcwele ukhona ukuba uphilise nokusindisa nokugcwalisa nokulunga kwakhe. Sikhuleka egameni likaJesu. Amen. Manje bangaki lapha obezobhapathizwa na ungaziphakamisa isandla sakho osunezinto zakho esezilungele. Ungalungiselela ke amanzi emizuzwaneni embalwa nje. Manje sisalinde kumoya ongcwele imizuzwane embalwa nje. Bangaki lapha ongakamemukeli umoya ongcwele kuze kube manje futhi efisa ekhulekisiza emukele umoya ongcwele na? Teddy, uma uthanda noma bangi benu ophiyaneni masinyane sizecula amanye amahubo khona manje. Ngenkathi abesifazane ozolungela umbhapathizo yeqelani kuleli kamelo bese kuthi abesiliza neqele kuleli kamelo olungiselela umbhapathizo sisalungiselela nathi umcimbi. Futhi sizobeke sesilindela kumoya ongcwele ukuba uze kithi nokuthi usembulele izinto ofuna sizenze. Sizobeke sesicisha amalambu ehole elikhulu umfundisi uzoba semanzini phandle lapha futhi sizoba nomgubho wokubhapathiza. Umzuzwana nje ngaphambi kokuba nje ucishe abalambo mfowethu events ngifuna kufunda umunye umbhalo nisalindile okomzuzwana nje uma nithanda. Bese kuqala kulungiselela ngithanda kufunda umunye umbhalo lapha. Bangakukholwa ukuthi uNkulunkulu ungongeni nasiphelo na impela ulapha kwena manje. Into kuphela ofanele uyenze kumukele umoya ongcwele ngokusukuma futhi umvume. Ngaye namandla akhe asefakazisile ukuthi ulapha. Singaba kanjani nethize lilonke lokungabaza na ubakhe obubusisekileyo ubukhona bungcwele nje bubhukudisa imiphefumulo yethu. Ngizokuthi ngimemeze kakhulu ngephimbo lami lonke ngokulunga kwakhe nomusa wakhe umi phakade naphakade. Kulapha inhliziyo yami yavutha futhi igcwaliswe ngentokozo futhi iphuphume injabulo ngenxa yobukhona bakhe. Ngaphambi kokuba baphendule amalambu ngifuna kufunda encwadini yezenzo isahluko sokuqala. Futhi ngikholwa ukuthi wonke wesilisa umfundisi noma umuntu ophakathi lapha umvangeli noma ngabe ubani omunye ukuthi kuzoba khona lokhu ukuthi uNkulunkulu ungongeni nasiphelo. uNkulunkulu angeke yenze into ngendlela eyodwa bese eyajika yenze lokhu akwenze ngenye indlela ufanele akwenze ngendlela efanayo ngaso sonke isikhathi akakajiki na lezi kwakuyisimemezela saphuma sivele kuNkulunkulu madoda ka-Israyeli zwanini lawa mazwi uJesu waseNazaretha indoda ayifakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu njengalokhu nazi nina uqobo lwenu sebolweni lezibonakaliso azenzayo kufakazisa ukuthi wayengumesiya na ngokwazi imicabango esezinhliziyweni zabo kunjalo na okwashiwo nguPetru ngezibonakaliso nezimangaliso uNkulunkulu wafakazisa ukuthi wayenaye yena lo esenikelwe ngesu elimisiweyo ukwazi phambili kukaNkulunkulu nambamba nambethela ngezandla ezimbi nambulala lowo uNkulunkulu amvusa ethi ukulule iminjunju yokufa lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho ngokuba uDavide wathi ngaye ngayibone inkosi phambi kwami njalo ingakwesokunene sami futhi angiyikunyakaziswa lapho mina enhliziyo yami yathokoza nolimi lwami lwenziwa lwajabula ngisho inyama yami iyakuphumula ngethemba ngokuba awuzukushiya umphefumulo wami hayideze futhi awuzukuvuma ongcwele wakho wabone kubona ungazisile indlela zokuphila uyakungicwalisa ngokujabula ebusweni bami madoda abazalwane ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla ngakho lokho kuprofethi ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuyo ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe ngokwenyama uyakubeka uKristu esihlalweni sakhe sobukhosi. Ebona lokho kusephambili wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi umphefumulo wakhe awushiwanga yayideze nenyama yakhe ayibonanga kubola. Jesu lo uNkulunkulu umvusa esi ngofakazi bakho thina sonke.
Oh, that just thrills me. We still are his witness.
Oh, lokho nje kuyangixuxumisa. Sise yibo fakazi bakhe. Wavuse kwafile uyaphila kulobu busuku. Ngakho ephakanyiselwe ngakho sekunene sikaNkulunkulu. Esamukele kukuyise isitshebizo sikaMoya Ongcwele. Wakuthulula lokhu enikubonayo nenikuzwayo. Ngoba uDavide akanyukelanga ezulwini kepha yena wathi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami uze ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi ngempela ukuthi uyena lo Jesu enimbethele uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu. Manje lwimi luni ayelukhuluma okwenza ukuthi zonke lezo zilwimi zeze zimuzwe na. Sebe abantu kuzwa lokhu bahlabeke enhlizweni yabo bathi kuPetru nabanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenzenjani na? Isikhashini nesedlule babehlanya kubo manje emva kwaleyo tshumayelo namandla eyayiphumela ezizweni zonke zibi lapho manje abazalwane senzenjani na? Nakhu-ke sekufika isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo kwasekuthi i-ansi uPetru wayesethi kubo phendukani lowo nalowo babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwesono khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele.
For the promise isn't to you.
Ngokuba isithembiso ngeseni sabantwana benu esabo abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubambisa. Bafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindise kulesi sizukulwane esingaphambili. Umalelo lingesilo ivangeli lifanayo esilishumayelayo namhlanje zisindiseni kulesi sizukulwane esingaphambili. Izibonakaliso eziningi nezimangaliso zenziwa ubukhona bukaJesu Kristu ezibonisa ukuthi uyaphila. Nombhaphathizo ofanayo uwayalwa khona lapha, uyalwa khona lapha epulpiti futhi kulobo busuku. Ngakho abalemukelayo izwi lakhe ngokuthokoza babhaphathizwa kwenezelwa kubo ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. ukulothandekayo labo amakamelo ami agcwele abantu bezibandakanya empaphathizweni nabo. Ngikhuleka kuwe Nkosi esikhundleni sabo ukuthi uma nje uzothi ngomusa Nkosi ngaleli hora uma bephuma emanzini kwangathi kungaba khona into eyenzeka kubo ukuthi imiphefumulo yabo izogcwaliswa ngomoya ongcwele. Kwangathi bangaphuma basuke emanzini baqhubeke ukuba babonakalise wena ngokushumayela ivangeli befundisa usonto sikole bakhulume ngezilimi behumusha izilimi. Benza izibonakaliso izimanga nezimangaliso futhi ngaphezu kwakho konke uthando lukaNkulunkulu luvutha emiphefumulweni yabo ngobumnene nobubele nokubekezela nokuzithoba. Nkosi ngibanikela kuwe bayimiklomelo yale mvuselelo futhi ngikhulekela ukuthi uzobagcina ekunakekeleni kwakho. Futhi ngolunye usuku njengoba ngimi lapha ngikhuleka phezu kwebhayibheli lakho emva kokuba sengishumayele okuvela kulo futhi ngakumemezela ngenhliziyo yami yonke engicabanga ukuthi kuyiqiniso njengoba uzolembule kimi. Futhi Nkosi silinde empaphathizweni wabo njengoba nje sonke ezethamelini lapha silinde ukuvuka. Futhi ngolunye usuku Nkosi sisami ndawonye ezindaweni zasezulwini kwangathi kungavela intokomo ezulwini icilongo liyokhala nabafile kuKristu bayovuka kuqala. Kwangathi singahlwithwa kanye naye ukuba sihlangabeze Nkosi emoyeni futhi sibe nayo njalo siphe khona Baba. Sigcine siphilile futhi sijabule futhi sigcwele ukushisekela. Asiceli yona imali, asiceli zona izinto ezilula, sicela kufana noJesu. Sifuna ukubandakanya naye ngohlobo lomoya wokuye ubumnene bubele njalo sisemsebenzini kaBaba. Nkosi ehoreni lokuvalwa lwale mvuselelo nalokhu ukubandakanywa kwabaningi babantu baligugu aqhubeka nokuzibandakanya ngokuzikhomba kwakho ngokubapha umoya ongcwele siphe khona Baba. Busisa leli thabenekele elincane, busisa bonke befundisi, wonke umuntu oyethamele, wonke amabandla akade lapha. Nkosi ngikhulekela ukuthi uzothumela imvuselelo kuwo wonke amabandla emhlabeni jikelele. Futhi sizobabona behlangana nganhliziyo yonye nangokuzwana kunye ukuba umusa wokuhlwithwa kaJesu Kristu ukuba unikezwe phakathi kwethu. Sicela egameni likaJesu. Amen. Manje amalambi azocishwa ehholo elikhulu okwesikhashana. Lamaduku likhulekelwe. Futhi manje amalambi azocishwa kwesikhathi esifishane nje futhi bese nithula nje nomfundisi uzobe epaphathiza umunye emva kumunye nje size sibaqethe. Manje uma wonke umuntu engabona manje naleyo microphone eyodwa yelizani leyo mic iyofika ekugcineni kwethange lapho. Yebo, kulungile, kubonakala kungcono. Yebo, lena iya kusiqophi na, kulungile. De uyakunakekela lokho. Bengifuna ukwenza lokhu uqobo lwami kulobu busuku, ngishisa kakhulu nomfowethu Neville kade ephumule, ngakho sifuna umelusi ukuba kube khona azokwenza ngalokhu. Futhi umfowethu onomoya omuhle kakhulu. Umzuzwana nje amalamba azophumela phandle ehole likhulu khona-ke nizokwazi ukubona ngengilazi enkulu elenga emva kwalo. Libuke phansi ngo ecibini lapho bezoza khona ukubhaphathiza masinya nje uma sebe wamise ngumumo. Futhi njalo uma bephaphathiza bazo amalungu azodonsa ikhethini elizositha kwabesifazane lapho bengena futhi baphume emanzini. Futhi ngakho-ke bazoza omunye emva komunye ngo uzoshika malakho usho ukuthi ungubani bese ubaphaphathiza egameni likaJesu Kristu. manje khumbulane nje njengomfundisi nje onesibopho saleli vangeli linikwe mina ngingalincoma kunoma ubani ongakabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu futhi aphinde abhaphathizwe yilokho uPawulu akushoyo. Ngisho ngaleyo nkathi lapho babekade bebhaphathizwe ngendlela eyodwa ngaphandle kwegama wathi bayodinga ukuthi baphinde babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Wathi uma ingelosi ifika yafundisa noma yini enye into mayibe ngeqalekisiweyo. Lokho kutholakala kwabaseGalatiya, kwabaseGalatiya esahluko sokuqala futhi ivesi lesishiya kalombili noma kungaba yithine noma ingelosi evele ezulwini eshumayela evangeli eliphambene mayibe ngeqalekisiweyo. Manje ngaphambi nje kokuba kuqala umgubho wonke umuntu uyabona na? Kudlela emanzini okufa manje sijoyina abefundisi bevangeli lapho si. Umngane osondelene kakhulu wami ovela izanzi lelinenekazi lingumngane osondelene kakhulu kaOra Roberts lona nomyeni walo elinye isosha elikhulu omkhulu ozuza imphefumulo kaNkulunkulu umfowethu Ora Roberts umunye wabangani bami besifuba yebo.